i rongo hoki te Māori o te kaupapa i karangahia, e te kīngi o tira e ona huanga o roto o te Taihau Āuru. No reira, he rā whakamiharo, he rā wairua, he rā whakahihiri te ngākau, he rā whakamatāra i ngā iwi o te motu, o tira he whakamatāra i a tātou ki ngā kaupapa kaimua i te aroaro. No reira, he wairua ora, he wairua pai,